kwa sababu sisi kama EPRA kitu ile tunafanya kwanza tuna license. Na tuniki license, tuna license na kitu inaitwa license conditions. Condition ya kwanza ni kuangalia mambo ya safety. Kama unataka kuweka biashara yako mahali watu wanaishi hatutakubali. Tunataka kuwa umechukua all precautions necessary to do such kind of business. Hata cylinder yenyewe. Na najua wengi wenu wanatumia cylinder kwa nyumba. Cylinder moja inaweza leta hasara ile ujaona. Usidharau ati ni moja. Na hiyo cylinder iko na requirements yake. Moja lazima ikuwe validated. Ina expire kama kila kitu yeyote. Na iki expire, inatakana irudishwe kwa factory, ikuwe tested, ndio irudi itumike na raia. Ndio unaona watu wanafanya hii kazi ya illegal refilling. Kitu ya kwanza, pia wanatumia cylinders za other brand companies. Ukitumia cylinder ya brand company fulani kama Total, inamaanisha you don't care. Ikilipuka mahali fulani, alafu secondly, wanatumia pesa mingi sana. Those are investors who have come to this country to put their money into the country. And they want to do a clean business. So mtu ingine akikuja, anafanya biashara illegally. Ataki license, ataki kufalidate your cylinder, ataki kufuata ile maagizo ya EPRA. So tunasema, tushikane mkono, tupikane na hii biashara kama hii.